mbere mutale wala oluwabe nnugu gye ndiyera gy'oli bubaddugalire mbadde nteesa wentiddadi titufuneyo akazinga tukazimbeko waababiri nze naawe kuba ntiddemu okusigala omu abakwagala be bangi nababondeka nga nkaaba obukaabi ate mbatenya abayaaye beesesa nnyumba manyi naye ekigendererwa mu byonna kuba kubba basajja baabandi sobola na kuddo omwami we yamukyusa mbadde nteesa wentiddadi titufuneyo akazinga tukazimbeko waababiri nze naawe kuba ntiddemu okusigala omu abakwagala be bangi nababondeka nga nkaaba obukaabi ate mbatenya abayaaye beesesa nnyumba manyi naye ekigendererwa mu byonna kubba basajja baabandi naye naawe tubeereko siriyasi tuyiwa amatiriyo batandika omusinja olungume manyi ti lwe tulifiira babbi abalingiza muntu wange naaba olwonteredde mu mukwano olunga kwesigama simagamaga bubalimbatidde tunaabanga tweraga omukwano ebbanga lyonna mbadde nteesa wentiddadi titufuneyo akazimba tukazimbeko waababiri nze naawe kuba ntiddemu okusigala omu abakwagala be bangi nababondeka nga nkaaba obukaabi ate mbatyanya abayaaye beesesa nnyumba manyi naye ekigendererwa mu byonna kuba kubba basajja baabandi
Yeah.